Ruhu senedum jabima in kauta hore babal gotel baby konjamirawo ko in matoturi ton warigo ruhu senedum wedol jamiraho dum ko shapi dunyaru man pat wakati ko in kauta in toradua in bangta in bo yecha kude bodum de jamirawo harnder wakati duaman duado wanan nyalamare 30 harnder leurudo dembo ko hatwe ha dunyaru man sare sudu dua babal kude asibiti be makaranta dembo dum wanan jamdi joinai wakatin urshalima kala leddi pat wadan duado be wakati gotel har leddi mum no in banti inde jamirawo mo tagi asama be dunyaru mo tagi ndiyamji be ko mari yonki larudum asama be dunyaru kautal hore be inde jamirawo vallu wedol jamirawo ko toyi har dunyaman wakati dua
www.jesusdream.org